சாட்சி. வந்தியாகாடா வச்சிட்டாடோ புஞ்சாகாடா, வச்சி சாட்சி நாங்கே
Ebala ennyo nnyabo ebalira eddala kata kadaala kali maama waffe Reverend Christina kwaniriza nnyo maama. Mukama waffe yeebazibwe.
Neebaza Katonda, neebaza Mwoyo Mutukuvu eya guidance okulonda ennyimba, kubanga oluyimba olwo amakulu manene bulungi naddala ku bubaka bwe tugenda okugabana olunaku olwaleero, nti bwe tumanya nti Yesu atwagala naffe tumwagale. Ekyo kyokka kye tuba tuyimba mu mitima gyaffe olubeerera mu mbeera yonna, keebere ennyangu keebere enzibu, tujja kubeera bawanguzi. Katusabe. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu, Katonda waffe, tukugulumiza tukutendereza, usukulumye mba Katonda bonna, era tujja wano ne recognition eyo ne awareness eyo, era tujja in awe Katonda waffe nga tukutya, kubanga tetusaanidde na kusemberera, naye tukwebaza olw'ekisa kyo, kubanga gwe osonyiwa ffe abakola ebibi, ate era osonyiwa ffe abeenenya abajja gy'oli amazima okumalirira okukyusa obulamu bwaffe tutambule naawe. Era tukwebaza kubanga okkiriza okubeera wano naffe nga bw'otegeeza mu Matayo 18:2 nti bwe baba babiri oba basatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyo, nga bwe tukoze kaakano obeera wakati waabwe. Tukkiriza Katonda waffe nti oli wakati waffe, era oluŋŋamizza okuva wiiki yonna weetambudde abakulembedde okusaba kuno, nga bakulembeddwa mukyala Seeguya, ate nange Kamakoogera, ate n'omwawulo ono n'abalala bangi abeetaba mu kutegeka kuno okusaba kuno era n'okusinza kuno, kubanga tekutandika leero, kutandika ennaku musanvu emabega. Tukwebaza kubanga obadde naffe, tukwebaza kubanga obadde n'abooluganda eyo yonna gye bayita gy'obatuma, Katonda waffe ng'obeera nabo. Era bwe tukuŋŋaana wano, tukuŋŋaana mu linnya lyo, nga tukkiriza nti oli wamu naffe era oluŋŋamizza, era ekigambo kyo kigenda kubeera kya muwendo, ogenda kutwongera okukkiriza n'okubeera abagonvu gy'oli, tutambule Katonda waffe nga gwe musomesa waffe, era nga gwe liida waffe, era oluvannyuma ekitiibwa n'ettendo bikoddire. Byonna tubisaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
Amen.
Abooluganda, mbakulisaayo yonna Katonda gy'abayisizza wiiki eno, tetulabaganangako okumala ennaku musanvu, okujjako okuwuliziganya ku mikutu egy'enjawulo buli lunaku ku ssaawa ssatu. Mbeebaza olw'okujjumbira okujja okusaba awamu ffenna, ate era tusinkana mu ngeri ez'enjawulo, tukubiragana amasimu, tusinkana mu butale, abamu basanga wali ku Indian store nga tugulaka etoke lyaffe version ya America, ate ne mu bifo ebirala eby'enjawulo. Mukama yeebale obakuuma. Tuli bumu nammwe abafunye challenges ng'okufiirwa, ate era n'okusoomoozebwa okw'enjawulo. Oluyimba lugambye nti anjagala nange mwagala, thimu eyo ebeere mu mitima gyaffe etugumye, ate wakati mu kusoberwa n'okubeera challenge, tuleme kuwulira nga azifu ya orphans, tuleme kuwulira azifu tetuli baana baboobu, tetuli baana ba munda, tetulinaako tuli awo momboze, naye tuwulire ddala nga Katonda Yesu ali naffe. Challenge bu challenge ejja kuyitawo, challenge nga bwe twagamba emabega kaawo, ereme kutudifininga, nsobola okubanga kakati waliwo financial struggle, waliwo ki ekyo, kibeere image ekifuule kikulowoozese nti ekyo ky'oli, oba waliwo relationships eziremye, gamba ng'ez'obufumbo, gamba ng'eza friendship, zireme kudifininga kuva ku mulamwa gwakubeera mwana wa Katonda. Buli lwa Sunday wano tujja ku defininga. Buli lwe tujja okusaba emyaka gyonna gy'oli mu nsi, kasita obanga obadde mu kkanisa, buli ali mu kitundu, mu kituuti, aba defininga omwana wa Katonda yaani, yali eyisa atya, yali eyisiza atya. So bwe ngamba nti omwana wa Katonda, tuba tetulina na kulambulula nnyo kubanga mubimanyi bulungi ebya omwana wa Katonda yaani n'enneeyisa ye. Njagala okugenda butereevu mu bubaka bwaffe, tetujja kulwawo, twabukwatako ku lwokusatu mu Bible study yaffe eyali ennyuvu ennungi era nga bulijjo omulamu ogwo ogw'okuba nti tukwatagana ne bannaffe. Reverend Mary, Reverend Mary, nja kukuba.
What's wrong?
What's wrong?
What's wrong, Mom? What is it? What have I done?
What is it, Mom?
I can't respond it because I don't know how you're doing it, but I'm praying that I take you to our elders so that they can just help us. Instead of abusing you, instead of killing you.
Ale mukomera ko vanimere mungalo. Kuwaga kore de dala obubaka bwaffe kyebuliko omuntu muganda wo bwakusobya. Yesu atugambye atya? Muganda wo bwakusobya. Okola otya? Mama bambola akisomye ekitundu kiri mu Matthew esura eyokumi n'omunaana Matayo 18 esura y'15 nti muganda wo bwakukola obubi, Yesu yeeyongerayo, okola otya? Nze mbadde muganda wa Reverend Mary mu kaseera kali era mukubye ebikonde ebiwera abamu temulabyeyo, naye mukazi watu talina kyankoze. Yakambye bugambi munange, nyabo obadde ki, nkole ntya? Nga yeeyisa bulungi kakati nga nze neeyongerayo bikonde kakati naŋŋamba nti oba waliwo omutawaana twandyogedde bulungi. Ate ye n'agamba nti ŋŋenda kutwala mu bakulu, ndoza bwe banagonjoola ensonga zino tumwongeremu obugalo banne kubanga akoze bulungi. Ekyo kyennyini kyetugenda okugabanako wano. Yesu agamba nti muganda wo bwakukola obubi, waliwo emitendera egy'okuyitamu naye nga tetunnaba kutuukayo. Amawulire amabi gendeeta gye muli geegano: oyagala toyagala, obutabanguko bugenda kubeerawo mu nsi muno, obutabanguko bugenda kubeerawo mu maka gaffe, obutabanguko bugenda kubeerawo mu larger family, whether nuclear or extended, obutabanguko bugenda kubeerawo mu kanisa, obutabanguko bugenda kubeerawo mu community ne ku mirimu gye tukola. Naye amawulire amalungi ge gano ge mbaleetera nti Yesu agamba nti bw'obeera ne intention munda muli ey'okuuma oluganda olwo, obutabanguko obwo bubeera minimized. Njagadde tulabe obutabanguko buvaawa. Olumu ensi eteekawo embeera ne wajjawo obutabanguko. Kakati COVID gye yava, abamu ku mmwe mwali mutegeka kutambula, muyina gye mulaga, abamu mugenda Isirayiri, abalala mugenda Uganda, abalala wa. COVID gye yajja n'atwekiikamu, nabadde ku yuna, abamu temwasobodde kugenda ku yuna. Ekyagenda mu maaso, by the way, tuva wano osobola okugenda ku YouTube n'olaba recorded sessions. Naye nze njagala nnyo okuwulira biki ebifa mu komenti yaffe nga sinaba kugenda ku mawulire ga BBC. Naye nabo babadde boogera ku Uganda enteekateeka gy'ekoze, okuleta aba okuido okujja abantu munsi ya Uganda okubatwala gye balaga ate naba bali mawanga agenja ulo okubazza eka ne tuli ku kigambo nti embeera yensi gwe nga tolina contribution to it nejja nekuletera ebizibu ngebyo kakati tuwulirayo domestic violence mbadde ku mikutu egenja ulo emyezi ngebiri esatu nga buli mukutu gwogera ku depression tukoze tutya abantu benya mivu abantu emitwe gitabuse abantu bavumagana maka abantu bakola batya kakati embeera eri nga contributing za kinene kubanga abantu tetumanyidde kubeera mu space yemu abamu tetumanyidde kubeera na bataata taata tumumanyi kimu akwera ku makya n'agenda tumumanyirwa ggulo nga tumuweereza buweerezi oba nga tukola tutya omwami tetumumanyidde kubeera awo waka atambula butambuzi n'agenda n'akomawo tetumanyi enjogera gye twogera naye ya sukaali yaweddewo yemboozi gye tumanyi naye kakati tulina ate okwogera ebintu ebirala kakati biba bizibu nnyo ayinza okuboggolera nga tabitegeera kakati abyo ne bireeta obutabanguko n'ebirala bingi tuzze tubyogera ebya COVID byaleese ebiri negative ensi esobola okuleeta mu situation n'oba nga ebizibu bikutuukako olumu oyinza okufuna ekirwadde abantu nga kiboogeza obwama tebasobola kyogera nga wooli gundi oyo no yalwala kaama gundi yalwala kino kakati oli ayogera olw'okuba tali mu nsi yo tasobola kutegeera kiki kigenda mu maaso mu bulamu naye gwe omulwadde gw'obulwadde obwo abantu bwe boogera mu kaama nga bakuwogerako ensi efunda ebeera nfunda nnyo 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 gy'oli n'ogamba Katonda wange nfuse kyenyinyalwa olaba kati abantu balwala bulwazi COVID ne babeera nga waaliwo sitigima awo emyezi ng'esatu emabega gundi yabulwadde naye kakati lwakuba tubumanyidde tebukyali awo naye ate waliwo ziri endwadde zetumanyi ezibaddewo ezo nazo ne zireeta obutabanguko n'olaba abantu nga bakubagana mu maka nga bakola batya bali ku kiri ekinene naye batunuulidde kano akagiraasi akaamenyese tebalinga abayombera naye nga biri byebireese ate olumu waliwo ebizibu ebijja nga ffe kennyini ffe twabyereetedde olwa poor choices okola poor choice n'otabangula amakaago okola poor choice n'obaliga gwe kennyini olwa choices zo families ne zisufferinga gwe kennyini olwa choices zo ate n'oleeta obulwadde mu famire gwe wennyini olwa choices zo bw'obeera teenager oba otuwakankulidde bayaaye n'owatuleetera mu nju olw'emikwano oba otuwakankulidde basi kati ennaku zino abaana mugenda ku online internet and you befriend people you know, have no idea who they are n'obaleeta omuzadde apatikana kugenda agenda okulaba nga omusajja ali awo oba omukazi alina ekiso naye n'omwana poor choices olidde so waliwo ebintu bingi ebimu si ffe tubikola bijja buzzi naye ebirala ate ffe tubikolako n'engeri eyo obutabanguko oba obutategeeragana bubadde bungi mu nsi so tumanya tutya ng'okusoowagana oba obutabanguko kutuuse oba tekuli nnomo kubanga mbagambye kujja kubaawo oba oyagala otutoyagala naye bulina okubeera nnomo tumanya tutya nti tebuli nnomo nga waliwo okusirika silence waliwo abantu abamu nga be ennwana yaabwe kusirika kasita nsirika bwe nti ng'omanya obusungu bunzijjudde kyokka ate waliwo olusirika olulala kasita abasende sikulu bagenze naye bagamba waliwo abakyala n'abaami naddala abakyala mbu bagenda mu lusirika mu maka gaabwe ekyo nno ab'embogo banakitunyonyola kubanga bamanyi ebigambo bino naye olusirika olwo olumu balukola mu ngeri ya kubonereza bannaabwe aba ba mothers union bajja tuyamba olumu kuwowoggana mbadde ngezaako Reverend Mary okumugyamu okuwowoggana nga mbuyiikiriza awowoggane tugwedro anzirize nange muddize kakati awo obutabanguko buba buyise bwe bulina okukoma kale obutabanguko nga buzze oba okusoowagana nga kutuuse mukama atubeere okukola bino byatuwadde mbadde njogera ku kigambo okunomalizinga tukitegedde nti obutabanguko bujja kubeerawo yagalagaana kubanga tuli bantu kubanga tusobya mu bugenderevu ne mubutali bugenderevu naye bwe wabaawo obutabanguko tukoze tutya mukama yali tubedde ne tubunomalizinga obwedda nnoonya ekigambo okunomalizinga mu luganda nga kinnemye ndowooza kwe kubeera nti tebuyitirira ne banneyimba tebagamba kyoki ekyabalijjo bannange waabategedde baalwanye waabategedde baayombye awo buba tebuli nnomo tulina okubunomalizinga tu contain it tubuwe ekigero mukama atubeere obutabeera ba catalysts waliwo abantu abamu nga bebawulira nti gundi ne gundi yasoowaganye nga beefuula ng'aboogera obwama naye nga actually wali otumyeko omuntu ekigambo akyogera ewantu naye nojja ngaokyogera mukama kibadde temwogera naye nga either mukumanya oba mu butamanya ekintu kino kigenda kusaasaana waliwo betuyita ba catalysts kwegamba waana abatabanguse ng'atandika okweyogezayogeza era nze saagala bantu boogerayogera katugambe omwami n'omukyala bayomba kakati gwaliwo eyesanze nga waali lwaki oyogera ebinyiiza sayidi emu nze ndowooza kiseera ky'okusirika mukko takwetegereza nsonga n'okubasabira mu mbeera eyo bagiyitemu naye bw'otandika ate kakati gwe bw'oba oyagala kwogera yesu atuwadde emitendera mu parameta mwosobola okwogerera ekigambo mukama tubeere obutabanguko nga buzze okukkiriza nti weebuli bwe tutandika okuba nga tubulwanyisa nti tebuliiwo awo olumu we wava omutawaana mukama atubeere nti obutabanguko bwe bujja tukkirize nti weebuli ate mukama atubeere bwe bujja tubwaŋŋange kwegamba tukkirize nti weebuli bw'oba obadde olina shifts katugambe mu maka ng'olina okola 8 hours kakati gamba mukamaawo I don't feel well I will only work 40 hours because I have family issues to take care of kubanga ate bw'onooyongeramu another 10 or 100 hours nze ndowooza tekigenda kukola ngeza bugeza mpa kyakulabirako nti oba olina okukyadressinga ekintu kiwaka eno kigwe kiveewo tulyoke tugende mu maaso ate era tubeere abantu abafuba ennyo okutangira entalo nga tukola ku nsonga ezo ziba zizze zitabula nga tuzikolako mu budde mbadde ndowooza wano nti ng'ekkanisa nga community bwe tufuna obutabanguko tukoze tutya twali jjumbidde enkiiko oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze bw'owulira nti waliyo olukiiko bwe luba lukuyise genda bwe luba lukuyise nga memba genda bwe luba lukuyise ng'omukulembeze genda wa amagezi ku nsonga ezo so totuule eno togenda mu nkiiko toteesa towa contribution yo kyokka oli mwangu okupointinga ensobi ezigenda mu maaso mu community oba mu entity eyo oba mu kkanisa oba muki mukama atubeere okubanga tujjumbira enkiiko ate nga tufaayo ku agenda ki ekikyesebwa kituyamba tutyanga ekkanisa aweetaaga okuluŋŋamya olumu community yeetaaga abantu abagisitula muyinza okubeeramu ng'abakulembeze abalimu olumu nange mbeera omukulembeze bwe tuba nga bwe tuli nga tetu measuring up to the standards of a good community and you have ideas why not why would you keep quiet and say boston yaba hurricanes boston nze sigisobola nze kakati nze ebyo nabireka byabo oyitibwa okujja okuba nti naawe oteesa n'oteekako ettofaali ku kuzimba kkanisa yo ku kuzimba community yo twetaaga trainings ebiseera bingi tufunye abakulembeze bangi nga balondebwa kyokanga kirungi nenga abasinga obungi tebalina training mu bifo ebyo bebagenda okuweerezaamu ne twesanga nga tubeera mu butabanguko kubanga omuntu omusuubira okukola ekintu naye ate nga talina the skill set okuba nti akola ekintu ekyo kakati ne tubeera mu kunenya omuntu oyo naye nga to begin with omuntu teyaweebwa kuyigirizibwa buvunaanyizibwa bwakifo kyalimu ekyo so mukama atubeere okutunula mu nsonga zonna bugazi tutangire ebintu byonna ebituleetera okutabanguka so tuleme kubeera mu kifo ekipointing fingers nga wazzeewo obutabanguko engeri ya catalyst tugondere structures bw'emyaka mingi giyise nga 20 mu something nagenda okusoma Uganda Christian University by then yali tenabeera Uganda Christian University ne yali theological training Bishop Tucker Theological School nabeera koko deputy guild speaker nembeera deputy guild speaker wa Bishop Sebagala kati Bishop w'Emukono naye bwe nali mu kaseera ako nga tukulembera abavubuka abajjanga nga batonga university yakatandika kubanga fe mwako gwasembayo university etandike n'abavubuka bwe bajja from all walks of life ne batunulira guild oba guild council nebajinyoma nalaba ebitabo babikipi nabaji byonna bya wansi naye omwami omu kati bambi yafa mwawule yagamba abavubuka bano ti kituufu mulina ideas ennungi naye structure gye musanzeewo if you could only respect it first and then you work on it you contribute and build it muli mu first semester ey'emyaka gyammwe esatu mwe mu criticizingira muva mu senior six wewaawo abamu baali bamachiwa entry naye ng'olaba nti tebalina kwetegereza na kusaasira na kuzzaamu maanyi to empower tebali team players they are just out there to point naye ekyo kye yabagamba nange kye njagala okwegamba n'okwegamba ffenna nti structures tuzirespectinge naye wetumanye ziri ideas eziri better tuzirete nga tuwangana ebitiibwa byonna bino tulina okubanga tubikolera mu mwoyo gwe twatandikiddemu ogw'obwoluganda Yesu agamba nti muganda wo bwakusobya okola otya atuwadde emitendera ku lwokusatu twa identifying emitendera esatu naye tuyinza okugyamu ena okusinziira bwe nalabye omutendera ogusooka genda omubuulire gwe naye ekitundu kino kikwata ku muntu akusobezza directly nti bakusobezza gwe genda omubuulire gwe naye nga muli babiri nti ssebo seruganda wansobezza ssebo naluganda wansobezza ekyo bwe kitakola ate nga emirundi egisinga kyalikoze naye olw'obuntu olumu mubeeramu amalala okuswala n'obutamanya enkola eno ne wabeerawo okureactinga okubi kakati bwemutategeeragana Yesu agamba mu vaasi y'ekumi n'omukaaga nti twala omulala naawe naye bw'atawulira twala omulala naawe gwe oba babiri era mu kamwa k'abajulirwa ababiri oba basatu buli kigambo kikakate bw'omala okwogera naye n'atabeera positive n'ofunayo abalala babiri oba omu ne mugenda mwenna era ne mutategeeragana vaasi y'ekumi n'omusanvu ye sitepu ey'okusatu atugamba nti era bwagaana okuwulira abo buulira ekkanisa era bwagaana okuwulira n'ekkanisa ye sitepu ey'okuna gye najeemu nti jo abeere gy'oli nga munnaggwanga era omuwooza okugenda ku sitepu ey'okusatu n'ey'okuna yandize mu kulumwa era olaba etulemeredde nga community emyaka mingi obutabanguko bwe tubadde nabwo mu community bwe natandika okulaba obutabanguko mu kanisa nenkola research wange obutabanguko buli mu zi companies obutabanguko buli mu bibiina ebiteekebwawo ebyabayimbi ebyaki obutabanguko bujja kubeerawo naye kasita step ziri ebbiri tetuzikola naddala esooka muno bw'ajja okutegeeza ate naffe abajja ndowooza mukama atubeere okujja mu ngeri eri respectful eri omuntu munnaffe with dignity n'okugera ekiseera n'okugera oyinza giyita otyo channel mwoyita okuba nti oyogera n'omuntu oyo alyoke akutegeere era muveemu omulamwa so twala okwebaza Katonda kubanga Yesu atukoze bulungi ebigambo nga bino tetwabiwulira mabega butabanko bwonna bw'oyiseemu w'oluganda it's okay take a deep breath it's okay kakati bw'obanga guno gwe mulundi gw'okuwulira kitundu kino ate Katonda is a Katonda of second chances tusobola okutandika ate bujja mu nkola yaffe gye tukolamu obulamu ani gw'okola naye obulamu ffe ng'abantu tulina dimensions oba tulina sides nyingi kuffe tuli bakyala b'abantu tuli baami b'abantu tuli bataata b'abantu tuli bamaama buli side yonna oyinayo relationship naye obutabanguko obutategeragana nga buzze Yesu kino kyatugamba ate naddala mugandawo nze ndowooza nti Yesu akyogerera mu spirit oba nze nalikyogeredde nalibadde ndowooza nti obubaka bukola nnyo nga mukkiriza kimu nga mukkiriza kimu bwe munaabeera banna Yesu nga mwena mukkiriza nti Yesu ye mukama wammwe era yabafuga enkola eno ebeere yanguwa kuba ndaba waliwo obuzibu oli bw'abeera nga takkiririza mu Yesu akkiriza kirala then enkola eno eyinza obutakola gyali bw'ogimuleetera mu butali awatali kwegendereza era bwe twali mu Bible study ku lwokusatu twakizuula nti enkola eno sirwa omalaga gitwala buli wamu nti kubanga twayize ku St. Luke twayize Matayo 18:15-2 steps zange zizino ng'ate embeera yanjawulo mukama atubeere okuadaptinga ekintu bakiyita context oba perspective oba critical thinking whatever you want to say nti manya w'oli olyoke okozese skills z'oyina mu bulamu bw'obeera n'owooluganda nga Reverend Mary muganda wange mukikkiriza muganda wange mubuweereza kakati enkola ye bwenjimukolako amanya w'enva bw'abeera gw'ali eyo amanya gy'enva naye kakati omuntu bwe tutakkiriza kimu kiyinza okuba ekizibu ate era twakizuula nti mu Matayo nti enkola eno eyinza okwawukana n'eya Matayo 7 kangibasomere 7 essuula 7 olunye lw'okusatu paka ku lw'okutaano lugamba nti Yesu agamba nti ekikutunuuliza ki akantu akali mu liiso lya muganda wo naye n'otofaayo ku njaliiro eri ku liiso lyo ggwe oba oli mugamba otya muganda wo nti leka nkuggyeko akantu akali ku liiso lyo neeraba enjaliiro ekyali ku liiso lyo ggwe munanfuusi ggwe sooka ojjeko enjaliiro ku liiso lyo ggwe olyoke olabe bulungi okuggyako akantu ku liiso lya muganda wo bw'otegendereza oyinza okulaba ng'ebitundu ebyo ng'ebikontana ekya Matayo 7 Matayo essuula 7 onyolo 3 paka ku lw'okutaano ate ne Matayo 18 Matayo 18 nga muganda wo mwesobezza directly akwogeddeko ekigambo akulinnye ku kigere atutte ekintu kyo without permission ngeza bugeza naye Matayo 7 munno talina kyakkoze ali awo ali ku bulamu bwe gw'ovudde eri ogabattuka ojja oyo omugeya omwogerako nga bw'ali omwenzi nga bw'ali omubbi nga bw'ali ki kakati Matayo 7 waali Yesu akugamba embeera bw'ebeera bw'etyo sooka weekebera eriiso gw'oli mutuukirivu agamba muno nti mubi kale no methodi ene ya 18 eyinza obutakola mu mbeera efaanana bw'etyo mu mbeera ey'okulaba omuntu omulala nga alina by'akoze mukama wana ayogera ku kusooka naawe weerongoose kati oterere bulungi olyoke okwate ku nsonga ziri awo nno twalaba n'okulaba mu Timothy kisooka essuula ey'okutaano nga kyogera ku muntu kumpi kifaanagana n'ekiri ekyamatayo mu ngeri nti muntu mulala yakoze ekintu tekikukosa directly takuofendinze directly naye obaoliawo akola ekintu ekibi nga si kya bwa Katonda ninga wandyagadde okyogerako ate ne Timotheo asooka essuula ey'okutaano ate ekyo specifically kikwata ku mukulembeze singa oli mu kitongole kakati abasinga wano tukola mu health care naye n'olaba nga mukama wammwe regional leader oba facility leader akukusa equipments PPEs azitwala kyokka mwe mugenda okukola nga equipments tezimala oba akukusa gundi oba betuyinza ziyita collective term eyinza kubeera ki ey'ebintu abakadde bye bakozesa ali mu bisitula abitwala ate mwe mugenda okukola kaakati ebintu nga tebimala abakadde nga babeera exploited kubanga obaoliawo tebeesobola nakinaki kaakati obuvunaanyizibwabwo buli luddawa era okola otya kaakati wano ndoza Matayo watuyambira oba oli mu kkanisa ng'omukulembeze yeeyisa nkuuli bishopu yeeyisa bubi omwawule yeeyisa bubi oba omukubiriza yeeyisa bubi kubanga obubi bwaffe era obukulembeze abakulembeze olumu kye twerabira nti newankubadde oba tolina muntu particularly gw'okosezza nti oba omusobezza ng'omuntu directly naye obubi bwo bulina engeri gye bukosa enjiri engazi kubanga abantu beesittala abantu kwegamba bafuna omwoyo gyabwe ginafuwa kakati naye ekibuuzo kiri nti eno skill set gundi Yesu gy'atuwadde ey'amatayo 18 applyinga mu context bw'etyo nedda ate tojja kugenda kuva eno gwe bakulembera ogenda owaŋŋanga omuntu oli oba oliawo tebijja kubeera birungi oba oliawo tejja kufuna results nnungi naye kandabe Timoseewo ekisooka olunyiro lw'okutaano 19 Timoseewo ekisooka essuula ey'okutaano olunyiro lw'19 lutugambye tutya nti tokkirizanga kiroope ku mukadde awatali bajulirwa babiri oba basatu kyetaaga okusomako n'okuwanvukako awo okusinga ennyo nti wetagawo obujulizi ng'onooyogera ku muntu ali mu position ya leadership obona omuloopa kyekiva kyetaaga baatuwadde amagezi mu Bible study nti kyalibadde kirungi n'otuukirira abakulu ba reportinga tu bayogera nabo abamutwala ndoza approach ezo zibeera much better zireeta results ennungi naye ati waliwo omwe yatugambye nti bwe omukwana n'abeera mukwano gwo wadde mukulembezeewo osobola okukozesa omukwano ogwo n'omulabula n'omugamba nti owange nga weeyisa bubi nga enjiri ogitta ng'ekifaananyi kya kampuni ogitta so byonna bikola naye okumanya w'oli kigambo kikulu nnyo mukama atubeere okumanya nti Yesu atwagala ate era okwagala okwo kwe kuba kutusitula mu mbeera yonna ne bwe tuba turebukinga ne bwe tuba tunenya abantu abo be twagala tubanenyeze mu kwagala so si mu kubagobeeri mukama abeere nammwe.